Democratic Alliance e ipiletsa gore go be le bohato bo potlakileng go rarolla mathata a tswelang pele a dikgwerekgwere ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Baahi ba qobelleha ho phela le dikgwerekgwere tse mathang mmileng le majareteng tse bakang mathata tikolohong le bophelong ba bona. Democratic Alliance e re tla ngolla masepala ho kopa moralo le leano la ho lokisa ntho ena le ho batla dikarabo mabapi le tlhokeho ya dikoloi tsa ditshebeletso. Baahi ba patala lekgetho le ditshebeletso, mme ba tshwanelwa ke ho fumana ditshebeletso tsa mantlha tse maleba le masepala o tsotellang bophelo le polokeho. Ke a leboha.